Dream money.
NinjaPhoenix.com.
Legendary beats.
Figi sundo kitu misi naga. Njo jankandani na mkonga na swaga. Wana niuliza kitu gani na mpaga. Real love, dona mpaga mie. Figi sundo kitu misi naga. Njo jankandani na mkonga na swaga. Wana niuliza mani kitu na mpaga. Real love, dona mpaga mie. Mwachi, mwachi, mwachi. Wangana na fasi, fasi, fasi. Wameanza kukachi, kachi, kachi. Nipuna fasi, duasi, duasi, duasi. Umoti, mwachi, mwachi, mwachi. Wangana na fasi, fasi, fasi. Wameanza kukachi, kachi, kachi. Nipuna fasi, duasi, duasi, duasi. Maisha zawadi furahi. Maisha zawadi kwa jahi. Kikubwa kumudu karahi. Visa visa sibala, maisha zawadi furaha, maisha zawadi kwa jaa, kikubwa kumudu kara. Visa visa sibala,
together we be champion, 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 champion. Together we be champion, 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 champion.
Singekuwa macho, singeweza linda kila licho nacho. Drama, drama, nisha temana nazo. Baby, hatuna tena mazo. Kama, kama, nisingekuwa macho, nisingeweza linda kila licho nacho. Drama, drama, tusha temana nazo. Baby, hatuna tena mazo. Umoti, machi, machi, machi. Mungana na pasi, pasi, pasi. Wameanza kukachi, kachi, kachi. Nipuna pasi, duasi, duasi, duasi. Mwachi, mwachi, mwachi. Wanawana na fasi, fasi, fasi. Wameanza kukachi, kachi, kachi. Nipuna pasi, duasi, duasi, duasi. Maisha zawadi furahi. Maisha zawadi kwa jahi. Kikubwa kumudu karahi. Visa, visa, sibalahi. Maisha zawadi furaha. Maisha zawadi kwa jaa. Kikubwa kumudu karaha. Visa, visa, sibalaha.
Together we be champion, 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 champion. Together we be champion, 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 champion. Together we be champion.